tunoonereza ensonga okuva yeetandikira paka yebiwera wano mu program Olutindo The Bridge.
Chenda, Akatone Zemkaga, Usoka One, Fama, Omoyo Gwa Usoka.
Ewe Sawa, Dirimeka, Esawa Isoko, Edo Kuhunche.
Fuka, Yivesta Wu, Nia Mtieni Momo, Ngawe Siga Mwakapia, Akataika Wansu Wanu Suluku, Uingiza Magoba, Ulinuna Ku, Usobola No Kwe Tolera Yu. Akapia Ku, Unawona Woke Endira, Nigaba Star, Chikuminka Gana Itanu Star, Musavu Hash, Uluonde Ku, Yivesta, Uwako Zesa Mtieni Momo A, Enkola Novu Kwa Kulisu, Biko Beridua, Mtieni, Awalala, Titu Komezekeka.
Soga One Radio, Tulunga Mizigo Chitongole, Echa Uganda Communications Commission.
Amaulida masengede, era gama kuboli moto.
Gakutu simu yako.
Nana habu mouthwash.
Ile dagale tufu.
Yenera kasa mukunja njabe ndwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo gaga sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obo gai zaru darumu. Senyesa nana. Na iwe gende za abafiri. Teba kuguza kapa mukutia. Musange mufama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
Awamu ne better life. Aba kuguka mukunja njabe seda galajyo butonde. Kundwa denka mbwenga ulcers, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abakuwa stroke, endwadde zitawanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Ngabasangibwa ku Catch Road, ku kisa kya Mukama Akedi, omwaliro ogwokubiri, bakubire ku noti musanvu noti noti, musanvu musanvu, mwenda tano, abiri mubiri.
Soga One Radio, tulunga mizibwe chitongole, Echa Uganda Communications Commission.
Mwasu mtiaba nafi ya watu uliriza, kadeka maulida agesigika kuchendaka umze mkaga umoyo gwa busoga, mugesa weno nze msaji ya kabaka ambajiro jazi barige ya nkona. Obunke nkate buzemu, mubalonzi abo wangalira mu district yena Mutumba, oluvanyuma lw'okukitegeera kontu olunaku olwaleero, akakiiko akabanda mateeka ak'ekibiina ki National Resistance Movement NRM, akateekebwawo okutawuluza enkaayana ezaava mu kamyufu k'ekibiina nga 17 omwezi oguwedde, leero lwekagenda okufulumya ensonga ezeekuusa kubaddukira muko nga bawakanya ebyava mu kamyufu k'ekibiina. Obunke nke bulina Mutumba ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti omukyala, engeri kaadi yali esoose okubanga erangirirwa nti Mariam Negaga ya wangula, ato oluvanyuma beya wangula omuli omukyala Nakisita Betty naddukira ekya Dondonga wakanya engeri kadi eno gyeyagabibwamu eri Mariam Negaga. Ekifo ekyali ekirimu vaawo mpitewo kyekifo ky'ebukono ekirimu minisita omutaavu nayizibwa ku nsonga z'ebyobuzimbi wansi wa minisitule y'ensonga z'ebyettaka n'amayumba Omumbejja Passis Namuganza ono awakanya engeri Emmanuel Katooko gye yatuuka okubanga wangula mu kaadi ey'ekibiina kya NRM mu kitundu ekyo. Namuganza alumiriza nti Emmanuel Katooko Maganda yenyigira mukulu nyukulu nyobo okubba obululu era nga ayagala akakiiko akatawuluza enkaayana mu kibiina ki NRM bwe katyo kasalewo egoye ku nsonga eno. Watujidde ku mpewo nga Namuganza yali asoose okulangirira nga bagenda okwesimbawo ku bwannamunigina lwaddaaki yeekuba mu kifuba naye n'atwalayo okujulira kwe ku nsonga y'emu eno. Era emberebezi endala eri mu bitundu eby'ebusiki ng'eno Paul Akamba yali amaze okubanga bw'atyo awakanya ebyali bivudde mu kulonda okwa Joel Azar wa Waiswa we bali naye mu kamyufu ak'ekibiina kya NRM. Ebisingawo ku nsonga eyo kyendaka omuze mukaaga omwoyo gwa busoga tuli beteefuteefu okuba nti bikutuusaako mawulire gaffe aganaddako. Ate Ssentebe w'eggombolola y'e Nawaikoke mu bitundu ebyekalira ebula mwoji onongee Patrick Robert Nkuutu avuddewo n'asomoza gavumenti okulaba ng'eteeka obuuma obuyinza okubaka laddu ezigenda zibonyaabonya abantu mu bitundu eby'enjawulo eby'entobazi mu disitulikiti eno. Ono ategeezezza nti ebitundu ebirimu entobazi abantu abasinga obungi batuuse okuba nga bakubwa laddu era nga bangi ebasanga bakyali mu nnimiro. Bino okubyogera yabadde akuŋŋaanidde ku kyalo eky'ekajubu mu bitundu eby'ekajubu e Nawaikoke mu town council mu bitundu eby'ekaliro mu kuziika Chaye Viriano ono nga yakubiddwa eggulu bwe yabadde ali mu kulima nga ayagala okumalawo akabimbi wakati mu nkuba eyabadde efuyirira era ng'ono yabadde asibye n'enteeze ku mabbali awo. Nkuutu ategeezezza nti gavumenti ezaakula zirwana nnyo okulaba nga ziteeka obuuma obukwata eggulu sako laddu mu bifo ebirimu entobazi kubanga abantu bangi abakakalabizayo emirimu gyabwe. Omusasi waffe omulangira Joshua wako yatugideyo bino
basigale nga bakolera yemirimo ngo kwairayo no kusimbe msalo mu bifwe bindi ekibakisobokere naye wabulera yakusinzire olwa hatiru nekibaireho nga tuhereka iro muvuka we miaka nga 18 kwa abiri nga yakubirwe kakubanga likwaya ante mkibali kale nsaba ante government yabanga likwiria henkola otini yeyo kuba tubulangeri etwagere mesesia esobolo kubanga etaho bwoma buno bugema amasanyalaza go mu ibango bulukubobwo obusanda rwesta omubifwe vitali bimo atari kutangaho bali kutangaho batukoba ati batoku masomero
atebyo nga bichali bityo amawulira agava mu kitundu ekyabu Wenge Town Council mu district ye Jinja ye musumba bubale Charles Singo ni atwale kanisa ya balokole yitibwa Butegana Divine Harvesters Church asabye abantu babu Wenge Town Council ne district ye Jinja okusoko kudeliyo mukama basabe kubanga ebyo bufuze bifumbekedde mu district yeno byolekeddo jukutulamu omusasu wa Fe Charles Winza abadde mu mbozi yakafubo no mwami ono awanuddeyo nebyo awanuddeyo nebyawandikiwa mu kitabo cha Webulania 12:14 okulaba ng'emirembe gibukana mu bitundu by'e Buwenge ng'agamba nti ebyobufuzi okuva ddala mu kamyufu k'ekibiina kya NRM biviiriddeko abantu okuyiwa omusayi mu disitulikiti y'e Jinja nga n'olwekyo okusaba Katonda we kuyinza okutereeza ensonga eno
twira eri Katonda kubanga Katonda tayikiriranga kukuyita tayikiriranga ku bantu ga mwine oba muntu kutema mwine oba kufumita mwine oba kwokikwononera mwine bintu era ndikwenda okuba waayo ddanga nkubiriza imwe bakandidati abesimbyewo ku bantu bemwe bakomeko waleme kuba kuitaga. Nechindi, mutegere nga Katonda ni yabatonda. Era ndi kuenda kuba uluniriru nno. Mbebula niya. Ensula A12. Onyolu A14. Nga luogera luti. Mufabika nenga okuba nemirala. Ya abantu bona bona. Era mufabika nenga okuba nobutu. Asebo nebanyabo. Peace with all men. Tunonyenge mirembeli abantu bona bona nobutu kirivu. Ezebo tunano ni ya mirembeli bantu. Tagana. Bila eri Katonda. Bible kwa tunonye mirembe. Ni woli kugeme jambia, oli kwe kuma mwino, oli kula chindi basaba. Tuile eri Katonda. Katonda alikuwa bona. Situ hidiwe tuja kwe mirama isoga Katonda.
Nga tuzeyo koko mu district eye kaliro wawulira bino nga abayo bakyatidde oluvannyuma lwa laddu egenda etimpula abantu mu kitundu ekyo ne bajja mu bulamu bw'ensi watujidde ku mpewo ng'omusasi waffe Joshua wako ayogeraganyizaamu okwo ne Salimu Nassa ono nga yakwatidde NRM mu bendera mu town council ye Nawaikoke avuddeyo mu butongole n'alaga okutya olw'okufiirwa mutuuze munnaabwe Chai Viriyane yakubiddwa laddu yabadde agenze okulunda enteeze n'okulima mu lutobazi oluliraanye amaka gaabwe ng'ayogeraganyamu okwo ne radio eno aliko okulabula okw'enjawulo kwakoze eri abantu abawangalira mu kitundu kino
era nga wazaalibirwe n'eddiini n'omutima gwa Katonda tweikiririryemu nti ebula kituukaho ngo Katonda tinyakikolere ki akiteekereteekere twongera okukuuma olukuba kuba olukuba lutambulira omusaayansi olukuba lukuba the highest pitch lutambulira ku masanyalaze lukuba ekintu ekisingayo bulehi amaizinga gagwire tugezyeku obutayigama mu misaale ente ng'ejo ente gine n'amasanyalaze mangi gine ibiku mulya maani kale gisobola okusika olukuba okusinza kuona gwe tuli kuherekera olwa hati omwana ono
ebyo nga bikyali bityo ate ye omumyuka era omuyambi wa RCS w'ekibuga eky'Ejjinja Michael Kasede awadde amagezi ga bwereere eri abazadde n'abalabirira abaana mu luwummula luno okuteeka eriiso ejjoji ku baana baabwe naddala abaana ab'obuwala baleme kubanga batwalibwa n'abasajja baseduvuta abalinze ng'embaga ensuubiza ebiro bino mulimu n'ebyobufuzi ebitandise okubanga nate bikwanta wansi ne waggulu alabudde abazadde naddala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala obutagoberera ngoma z'abaana byabufuzi ziyita mu bitundu n'ebimotoka ebiriko ebizindaalo ekiyinza okuviirako abaana abasomi okukwata engoma nnyo bino abyogeredde wali ku yafeesi ya RCS w'ekibuga eky'Ejjinja ku Busoga Square babadde ayogeraganya muko n'omusasi waffe ali mwagale n'abaako ensonga zino bwazirambuludde
amayina gange ninze Kasede Michael assistant RCS Jinja City abazaire tuli basanufu nti abaana baife bamaze ku taamu eno eno taamu nkulu ino lwakuba abaana ba P7 babaire balikola mok n'abaana ba senior 4 n'aba senior 6 bona bona babaire mu mok bali kwida okuwummula abaana baife ekiwummula kijja kuba kya wiikisi isatu wiikisi ne isatu omwana ali supposed okubaako waka afuna akaseera akabaako n'abazaire afuna akaseera akakolako emirimu gya waka era omulanga gujeri abazaire abaana bano abasomesa babakumye bulungi ku masomero bali babaweereza mube nabo waka. Musomesa abaana bano ebyobuwangwa, musomesa abaana bano emirimu gya omumaka, mwegeresa abaana n'abalenzi okuwaata amatooke, okufumba emmere, okusiimuula ennumba. Aye nga ekikulu eino mute amaiso ku baana abawala n'abalenzi, lwakuba eddembe lye bafuna waka yibitirivu ino okusinga ku isomero.
Akubiriza abazadde okwongera okulwana ennyo okulaba nga bateeka abaana baabwe mu mpisa etya Katonda, ssaako n'okubayigiriza ebyobuwangwa bakule nga bamanyi obuvo n'obuddo obw'ebika byabwe.
Kukosebwa bali kukola emize emibi gyona gyona gyesobola okulowoozaako. So omulanga gujeeri abazaire, twegendereze ino tukuuma abaana baife, twende abaana babe seefu kuba bakandidetesi balina okujja okwirayo ku isomero mu third term bakole final exams.
Ebyo ngo biziza ku mabbali ya ssentebe wa district y'e Namutumba, avuddeyo n'asaba abantu ba bulijjo okwongera okusimba emiti mu kkubo n'etonnya, kubanga ekyeya kiyinza okuba district eno ne bakifuwa nga bakizza munda. Ssentebe David Kalulu Mukisa okwogera ebigambo bino abadde mu mbozi y'akafubo n'omusasi waffe Joshua Wako, n'ategeeza nti Namutumba y'emu ku district ekyasinze okuvaamu amanda olw'abantu abagenda basawulayo ebibira ne batandika okuba nga batambuza amanda ogatwala mu bibuga eri akatale ak'amaanyi. Agamba nti embeera eno eviiriddeko obutonde bw'ensi okuteekawo ebbuguma ery'amaanyi mu Namutumba, n'okuba nga ebintu ebirimibwa ebiro bino tebikyasobola kudda olw'ekyeya ekyongedde okubonyaabonya district eno. Ng'ayogerako naffe aliko okutangaza kw'akoze.
Na majenga tansi okutona munti yate maguno yate magole mbakubiriza nti banange mulikubo n'emisaayo eno kikunto ono alikwiga ngayeya wamayumba gaife amayumba g'abantu alw'okuba nti emiti gyonjona baditema mu bazimala basaabusabe nti basebo ne banyabo tugezeko okusimba emiti tusimba ed'ebibala musimbe neddi tusobola okutuyamba okuboneka nti gemaku empewo eri kujanga edesoninga ebintu byaife. Tulegatandika enku tugenda bintu bulungi nti enku wetuleeku tetusobola kufumba kulya saba nti basebo ne banyamu tusobola okusiba emiti eddaku yamangaku okufuna kunku tusobola okuboneka nti emitawonoona byona byona waeda n'omuntu atemye omuyendu waeda n'omuntu atemye omufenesi aga oti mbaga munanga oti mina ekibala tiwandibaire nga tusobola okulyaku oba oligasiwaki.
Abayekera ba M23 abasimbye amakanda mu bitundu by'obugwanjuba obw'eggwanga erya DR Congo bagamba nti bakyagaanye okugenda mu nteeseganya ezisembayo ezirina okutuula mu kibuga Doha mu ggwanga erya Qatar. Bano bagamba nti baagala endagaano ey'okuteeka wansi ebyokulwanisa eyali yakanyizibwako eyasooka esooka eteekebwe mu nkola n'amagye g'eggwanga erya DR Congo ne banywanyi baago okusinga ogenda okuteesa ng'emmundu bw'etokota. Abayeekera ba M23 baabadde baakuddamu okugasimbagana n'abakulu okuva mu ggwanga li Democratic Republic of Congo mu bukulembeze bwa Felix Tshisekedi, kyokka ensinkano eno n'egwa butaka. Okulwanagana ku njuyi zombiriri okwabalukawo mu Januari w'omwaka guno kuleese abantu bangi nga mmomboze abalala ne bagenda ekaganga etagenda badda ng'ate n'abasinga obungi baabula nga tebamanyiddwa wayi mayitire gye gali. Ekitundu ky'eggoma abayekera baakyezza era ng'ebyobugagga byonna ebiva mu kitundu ekyo omuli zaabu, kopa n'embaawo be babirina. Mu mwezi oguwedde ogw'omusanvu abakulu bano bakkaanya okuteeka wansi emmundu basooke batunuulire ensonga ssemasonga ezaateekebwa mu ndagaano y'ekiwa mirembe era nga abadde baakuddamu okusisinkana omwezi guno ogw'omunaana ekikyagaanye. Ku bbalaza ya wiiki eno wabadde waakubeerawo okusisinkana kwa M23 n'abakulu mu DR Congo, kyokka abakiikirira M23 mu kibuga Doha mu ggwanga erya Qatar tebaabaddeyo. Omwogezi wa M23 Lawrence Kanyuka ategeezezza omukutu gwa BBC nti tebayinza genda mu kuteesa ng'emmundu ekyavuga nga n'endagaano y'ekiwa mirembe eyasooka abakulu mu kibuga Kinshasa ekya DR Congo bakyaganya okugiwa ekitiibwa. Bannaffe ziweze 13 zeziyise ku 3 ez'okumaliriga leero.
Ogona agaba ilama uliza gesigika. Irama sengende. Agagama kubuli mwotu.
Gaputu sibu waku.
Nana habu mouthwash. Ile dagali tufu. Yenega kasa mkunja njabendu wa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosa nyo bamulu sayi sayi. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende leza abafiri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
Awamu ne Better Life. Aba kuguka mkunja njabise dagala jobutonde. Kundwa denkambwe nga ulcers. Prostate mubami. Abami abanafu. Sukari. Pressure. Aba kuwa stroke. Endwa dezitawanya abachala. Ania. Ebifuba. Nendwa dendala. Ngabasangiwa ku Catch Road. Kuchisacha mkama akedi. Omari rogo kubiri. Bakubire ku noti msanvu noti noti. Musanvu musanvu. Mwenda tano. Abiri mubiri.
Nakuchenda katolezi mukanga Busoga 1 FM Omuligwa Busoga
Busoga 1 Radio Tulungami zibuwe chitongole Echa Uganda Communications Commission
Bino vila ango vianja ulo Sentebe wanupu mkagoma kaunte Mudistrict ye Jinja Aitaba member na abo wagiziba nupu Mkagoma kaunte constituency Na dalabe butagaya Mugombo yali butagaya okuja mukulonda Okuobuchiko obwe miruka Waparish committee obwa nupu Okulonda kuno kujja kubera okulo omukaaga luno nga 23 omwezi guno omwaka guno okusaba mukaaga ezemisana mu bifo bino wammanga ewansimba bakubeera ebusooba mu center enakakulwe bakubeera ku Iwololo Primary School enawampanda bakubeera ku Bright Angels Primary School gero kumanya ebisinga okuba ku 0750 18 95 0750 518 95 kirangiddwa sentebe wanupu mukagoma constituency bwatyo bwategezeza abalimi n'abasuubuzi amakungula gatandise abalimi n'abasuubuzi amakungula gatandise era n'emiwendo egy'ebirime giri wansi nnyo kwotadde enkuba etonya kale mutwale ebirime byammwe mutereke Neddero Group Limited Basingani bwebuwenge mu Town Council bawandisiwe kitongole kya Uganda Uganda Warehouse Receipt Systems Authority Eranga batunda ebirime ebyo eranga totunda kirime kyo ku pressure nga beye kyali wansi eranga bategeeza abalimi mu jinja n'ebitundu byonna ebya Busoga nti bakuyamba ne sente ezokusasula nga beye nungi Nolwekyo bekwa ateba kuyambe abalimi mwenna temutunda bimintu byammwe olwokuba nti ebirime amakungula kwegali beyi egudde ne mubidiibuda mutyo mubitwale mubitereke n'abaddero group limited baluwali eri ebuwenge mu town council mu jinja era nga bawandisibwa n'ekitongole kyeggwanga ki Uganda Warehouse Receipt System Authority UWRSA era nga tutunda kirime kyo ku pressure olabeyi egwa era bano babategeeza mwenna abalimi nti Genda bakuyambe ne sente. Ojja kusasula ku bei ngeri waggulu nga bei nungi. Genda yo bakuole ku kasente kasoli wo bijanja olubyo n'ebirala oba oli awo libitunda nga bei erinnye. Bali ku 0758 97 82 oba 0700 64 532 0700 64 532 omanye ebisingawo. Abasiduka events bali mu kibuga ekyeka muri era nga bali mita 5 zokka okuva ku round about kulwenda mwendwa bakola tent empya ezili original badda abiriza neze zayo noneka bogula tent bakuletera ne bagikusomesa engeri gyojipangamu era nga byonna ebikwata ku tent bajja kubikunyonyola bajja kukolera tent material yonna goyagala kuteyako kifaananyi kya mukulembezeewo kya kibiina manyaga kibiina kya mwecho kukyalo Oba, yani bagamba nti baikuwela kune t-shirt ne kitabo cha member cha visitation book nobu tabo buli oba visitor wabukuwa oboku savinga mubibina byammwe batimbe mikolo jonna jonna eja buli kika balina ne ndongo ejo kuyamba omukolo gogu weshtibwa genda musiduka events wali eri kuna mwendo road mita 5 zokka kulenda mwendwa bali ku 0750 59 12 0750 59 12 ne 0758 52 12 njidda mu 0758852012 kanjidde mu 0758852012 ne 0765592012 mu omusawo Abdurrahman waluk vaito habo group yakukolera eddagala erijjanjaba endwadde zonna nga Vitality Tablets eziyambako ekimbe ekyabaami basindikanjake abalumwa omugongo omugejjo ogusukiridde n'endwadde endala nnyingi ez'ekyama. Yakukolera ne prostate care empeke eziyambe nnyo abaami abaagazwa prostate nga bavira ddala ku nsonga ez'okufuka obulungi wabula ng'ofukira mu kapiira. Weewonye prostate cancer ng'ogenda kuyambe ne prostate care tablets. Yakukolera anti-ulcer complex empeke eyambye abalwadde ba ulcer. Olubuto lukwepika, tofuluma bulungi, olaba ekifu ku maaso, ulcer zikubonyaabonya. Jangu bakujjanjaba bawone ne kookolo w'omubyenda. Ajjanjaba endwadde endala nnyingi ez'abakadde omuli abalumwa omugongo, abasanyalala amagulu, ebizimba ku nabaana, omutwe, endwadde z'abakyala n'abaami, sukaali, pressure niya, byonna ebijjanjaba. Kakati gwe weyiganga n'emiriraano, genda okumpi ne yiganga high school. Mu maaso ga yafeesi za Chairmanero Siwanu Kiryowa, buli manda abeerawo. Mukono musange ku luguudo oludda e Katosi, kuna Mugambe House, Mukame, omusawo abeerayo buli lwakubiri. Ate nga Namayingo omusango ku Jinja Road okuliraana amafuta agagazi nga yabeerayo buli lwakusatu, omusawo asobola kukebera mutana kujjanjaba n'oli okulaba w'enjawulo munnange ng'amaze okuba nga akubulira ekikuluma. Mukubire ku 0752546419 0752546419 ne MTN 0783626611 0783626611 munnange akulindiridde okukujjanjaba mu bujjanjabi obwannamaddala. Bugembe Institute of Health Sciences, Bugembe Institute of Health Sciences, lyetendekero lyokka erikakasiddwa okusomesa omwana obusawo n'obujjanjabi mu certificate mu NWOD Nursing, certificate midwifery, pharmacy, medical laboratory techniques, medical records and health informatics, medical clinical medicine and community health, medical laboratory technology, pharmacy, medical records and health informatics. Era nga bakutegeeza nti omwana akuguka era n'afulumanga bw'ati asaanidde okola wona mu ggwanga. Bakubire ku 0708108832 oba 0755069903 0755069903 oba genda wali ku Wanyamarudi e Bugembe mu Jinja City, mu Jinja Northern Division wewandiise kilomita emu yokka okuva ku luguudo n'emitwalo 5. Oba genda ku Kameze Drug Shop na Wanyago Mukamuli nawo wewandiise oveeyo nga omwana wo asoma. Baloni and Sons abakolera akuuma akasiika emberenge, akanyiga ebinyeebwa, akasawa ne fanicho omulungi. Bali mu kibuga eky'Ejjinja ku Bugembe, okuyutani ye Bugembe esembayo ku Retage Energy Petrol Station. Bakutusake state mpya eri na wankofu busu kuluva ina masoga ng'ogende yiganga. Waliwo ekipande ekya Powers Junior Primary School ojja kukiraba, ojja kuba ng'otuuse ku state eyo. Estate endala eri ku Kamuli na Mayira ebudaate mu tawuni ya milioni 3.5 ng'ova mu bupangisa ng'ofuna ploti iyo nga weezimbira. Osobola okuva mu kipangisa ne weefunira ewuwo n'owona enkaayana za Land Road n'embeera z'oku mizigo. Balina enkola y'ekibanja mpola tineezibanga miliyoni 3.5 tozirina. Jangu mutuule mumanye engeri gy'ogenda okuba ng'osasula mpola mpola ate nga ploti yo girina. Kuba ku 0770982984 0770982984 ne 0750 95688 0750 95688 munange bakulindiridde. Abaana n'abazzukulu b'ennyonyi ennyange ab'e Busoga abanaagenda mu kumanyagana okunaabeera e Mubende okunaabeerawo nga 3 ogw'omunana 2025 muweereze ssente ez'entambula nnusu 60,000 mutegeeze bekikwatako ng'obudde bukyali. Abalanze Dr. Zuwa Edirisa n'abakachiko kuli vice Kibuye Ali ne kubeerako mobilizer Muhabu Muhamudu owe kabira yiganga. Kale nabana agenda mukumanyangana emubende nga 3 omwezi guno abaana abazzukulu ab'ennyonyi ennyange emitwalo giri mukaaga mukwanaganye emirimu gino nebakikwatako musobole okweteekateeka obulungi ng'obudde bukyaliwo. Dr. Bibu Mpango Musawa Habo asangibwa eyiganga wali kubuniro road ku Mpanga Road ategeeza abalwadde mwenna nti bugende gyali ku ndwadde eziremye okuwona abajjanjabe, naye akubiriza okusookera mu lwaliro ga gavumenti bakukebeere bakujjanjabe. Olono ebigaana jangwe waku eddagala eryaffe ettabule ery'ekiddugavu otereere. Muzeeya Bibu Mpanga ajja kuyamba ku buzibu obw'okufuyisa okumwokuma okufuyisa okumwokuma okufuyisa omusaayi omusulo ogubalaggala okufuyisa amasira prostate ezaagaziwa endwadde za UTI kandida n'ebirwadde ebigwa mu kkowe eryo. N'abaalusa ajja kubayambako munange mutereere kookolo w'omubulago obulwadde bwa sukaali amagumba ani yani bodi bala bingi olwomukaaga n'olwessande abeera yiganga ku Mpanga Road ebuniro nga jjanjaba, ate ng'ekaliro abeerayo buli mande opposite ne yafeesi ez'endagamuntu ku nnirwa, ate ng'olwokusatu ng'olwaleero abeera wali eri ekamuli kunabirumba road okulira n'omwami Gaboola mu miyembe ku sitowa y'emiguwaawo kuba ku 0705 22 10 0705 22 10 0 7 6 8 5 8 5 omanye ebisingawo. Omuyimbi Juma Mulokole yegasa omune David Lutalo ne bakutuusaako akadda nyuma live concert Lukoba ku Lukoba ngenda kuzo omwezi mukaaga omwezi ugenda kubeera gwa mwenda, nena kuzo omwezi nga 7 omwezi ogwo mwenda, nena kuzo omwezi nga 12 omwezi ogwo mwenda, kakati nga mukaaga omwezi ogwo mwenda lwa mukaaga bali makanga mu training center Buyende, nga 7 ogwo mwenda lwa Sunday bali ku Grand Pagadin ze Bugembe maso ga Cathedral, ate nga 12 ogwo mwenda lwa kutaano bali wali ekisawe ky'ekagumba ekamuli okuyingira mitwalo gumu mitwalo ebiri VIP ne meze mitwalo 50. Emiryango gya kugulawo ku saawa 12 ez'olweggulo naye nga bajja kusookawo obugaali obujja okwetoloola ebitundu byonna gye banaabeera, empaka ez'emipiira, ebisanyusa n'amazina amalala mangi. Jangu olabe bandi ya David Lutalo yonna nga kuyimbira ennyimba okuva ku lweyasooka paka ku nnyimba ze zonna kuba ku 0753 736 390. Kirangiddwa Diasa Foundation, ekitongole ekiyigiriza emirimu gy'omumutwe nga kisinzira wali eri ewakitaka ku masannyalaze agadda mu bitundu by'e Kenya. Ebale kubanga okyawuliriza okyali ku radio yo.
Kyenda katoneza mukaaga Busoga 1 FM, omwoyo gwa Busoga.
Iwe.
Mwana iwe, nuni ya sente da mwani nazade ya sindi kilo okuva kuluya. Ayo okuva kuncho ndi mulaini.
Zena antio okuva kuncho pui 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 ndi mulaini. Kufu na sente diva kuluya. Binemye.
Mutebo ni abo ni abanaife. Aba Big Chief Unity. Baidi okumala wechi zibweche chokusimba laini. Bagabira abantu sente. Ediva kuluya. Bakusindi kile sente kuva Western Unioni. MoneyGram. Oba Transfast. Kusente da banku bacheyo. Ate chirunje chindi ya chivaliku. Sente da banku bacheyo. Tida kusimbira laini. Watu kila weba kukolela ku banoba gani kwa iganga ku Old Market Street okulira na Soul View Hotel okuli ingiriza iganga Municipal Council Primary School Bay Unit A walwe nkole nungamu.
Akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission kategeeza bonna abaawandiisibwa okuvuganya ku bifo by'abakadde abalina obulemu ku mibiri gyabwe n'abavubuka ku district ku site nti okulonda kwammwe kwakubaayo ku nnaku z'omwezi zino wammanga. Okulonda kw'abakadde kwakubaawo nga 15 ogw'omunaana 2025. Okulonda kw'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kwakubaawo nga 18 ogw'omunaana 2025, ate ng'okulonda kw'abavubuka kubeewo nga 19 ogw'omunaana 2025. Era ng'abanaenyigira mu kulonda kw'abakadde kwe kuli abali ku lukiiko lw'abakadde ku ggombolola mu town council ku division ne ku municipality, nga n'abaneenyigira mu kulonda kw'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kwe kuli abali ku lukiiko lw'abalina obulemu ku mibiri gyabwe ku ggombolola ku town council ku division ne ku municipality, ng'ate okulonda kw'abavubuka kwa kuyisibwa mu nkola ya electoral college ku district oba ku city, ng'era abalina okulonda mu kulonda kw'abavubuka kwe kuli ssente bw'abavubuka ku buli ggombolola town council division municipality ne mu lukiiko lw'abavubuka olwa youth council. Omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka abakyala ku ggombolola ku town council ku division ne ku municipality, omuwanika w'ebyensimbi ku lukiiko lw'abavubuka ku ggombolola ku town council division ne ku municipality, n'omuvubuka omu aliko obulemu eyakakasibwa n'alondebwa ebibiina by'abaliko obulemu ku district oba ku city, abanaakiikirira abayizi babiri okuli n'okuba omuwala eyalondebwa Uganda National Students Association ku district oba ku city, n'ekirango eky'enjawulo kikomyawo.
Kubusoga wanu gwetu suwa no bingo.
Sanya radio bingo bingo. Kubusoga wanu gwetu suwa no bingo.
Mukana kasanyo, mama ne tata fina tuzanye.
Kazani na Kazano, Zana, Zana Radio Bingo. Kubusoga wanu wetabe iwe mukazano.
All right, them, Baba, Mama, Singa, Dada. Koze sentu mbili don Kazana.
Kuangulo bukaide we sente mama.
Buli muntu muwanguzi ni Busoga One Radio Bingo. Nika star, ibini muna nandala star mukaga hash. Kumukutu ogwa Airtel na MTN. Koze sa enku mbili donka. Tamu piniyo onige okay. Busoga One Radio Bingo. Ewagirwa Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Otalieta irogo, amazima galindi, echiru airecha kansa, ni mukenembia, chiriyo era chikali wo. Toi kiliza kumita mbulumi nga Rays of Hope Hospice Jinja. Aba kwa lina mdistrict edhebu soka, nede etolo ire, bali wo. Baidanda mwoku kendezo mbulumi, eri abalo ire, aba kansa, ni mukenembia, kuwerere. Baga na idinda kuchira road, ploti kuminamunana ba. Baku kebele, okufa kusawa waina edho kuncho, paka sawa muenda, edo regulo. Avena maingo nebu yende, okusaba kwa ime kwa iribu amu. Kuba, Rays of Hope Hospice Jinja, baigwire wo office daibwe, mubitu ndwebio. Kuba ku 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Office Jinja abakutusa ko bubaka buno.
Kino nekiba ku lugudo singa okozesa emipiira egy'ebika ebindi egitali gya RZ. Kino nekiba ku lugudo singa oba okozesa emipiira gya RZ egy'omunda ne kungulu. Wabula emipiira gino gimpaire itembe. Tambula ku lugudo n'obumalirivu ng'okozesa emipiira gya RZ egy'omunda ne kungulu. Ni RZ Brake Shoes. Emipiira gino gya RZ egy'omunda ne kungulu. Takni Brake Shoes okuva mu J&L Industries Limited. Gyesigika tegisuwa ate nga gisobola bulungi n'okola okutuusa ku miezi 18. Wefunira emipiira egya RZ egy'omunda ne kungulu. Takni Brake Shoes. Okuva maduka gatunda spare, Takni Garage okwetooloola eiggwanga. Tiwakaali kweweneka mitima ku nguudo singa oba okozesa emipiira gya RZ egy'omunda ne kungulu ni Brake Shoes. Okuva mu J&L Industries Limited. RZ, vuga n'obuvumu.
Wasuzo ky'omulungi ekiro kyabadde kitya. Bulungi on a rough for my cover to let to lunge.
Maybe no, Tom.
Wesulirenga baby n'omufaliso ogw'omutindo
ate nga muwangaazi mugongo mubiri oguluma kuwumula bulungi kyogere bakikuwe
Rose Form and see ebiro
sanya radio bingo bingo ku busoga wanu gwe tusubwa no bingo
sanya radio bingo bingo ku busoga wanu gwe tusubwa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabe iwe mukazano.
Alright, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Kuwangulo bukaire we sente mama.
Buli muntu muwanguzi, nibusoga one, radio bingo. Nika star, ibiri munana ndala, star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN. Koze sa, enku mbibili donka. Tamu pini yo, onige okay. Busoga one radio bingo. Ewa girwa, Akzala Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Dennis, oli ukula wakuguka mangu ino. Chiche chikuku mango ja waigulu, awazira akulemesa.
Okubita mu mubulamu tichida na mukisa. Mufuireyo ino, okuba anti, era okuba kyenenda. Ne kumakuma okufuna ekirungi, okuva mu ebyo ebineetooloire. Nkoza White Star Magic, okukuma engoye dange, nga dhipirya pirya, n'okuwuna akalosa. Kinamba okulembera abandi bona bona, n'engeri gye nsoboire, okusigala waigulu w'omuzaano guno.
Wow, ekyo kituufu abakulembeze bayayaanirwa obuwanguzi.
Funa obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic asinga mu Uganda. Usigale ku ngulu. White Star Magic tasagisa bukyafu. White Star Magic All Day Fresh Clean, the number one detergent in Uganda.
N'ekyama kyo kimu kulima. Ffe tulima ebimera byaffe tebikula bulungi. Okozesa kigimusa ki?
Munnange nze nkozesa Green Crop Fertilizer.
Kituufu ddala, Green Crop Fertilizer kye kigimusa ekiriko okuva mu Mutundu Agriculture Solutions. Nga gw'omulimi oteeka mu kitono ate n'okungula kinene.
Era nga kigira mu kicupa ekyeru.
Kiyamba ebirimu okukula obulungi okufuna emirandira emigumu n'ebikoola ebya kiragala. Kyongera obugimu mu ttaka, kitta ebiwuka mu ttaka ne kiyamba ebimera okukula amangu ddala. Ng'ekigimusa kino kikola kasooli, ennyaanya, omuceere, emboga, green pepper, emmwanyi n'ebimera ebirala bingi nnyo. Kati gw'omulimi dduka misinde weefune Green Crop Fertilizer mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi. Oba oyinza okuba ku ssimu ku 0706 582 89 10 oba 0783 004 00 26.
Jjukira nti ffe tetupaakinga mu budomola. Green Crop Fertilizer abeera mu cupa njeru, kale tebakufera.
Ekigimusa Green Crop Fertilizer kinoonyeeko kya njawulo nnyo.
Boda! Saba boda! Sambale saba kubuza ku boda! Boda boda!
Wanje mukaire nkutwaleku, oli kujjawo.
Mbe ssebo, mbaye ndi kusaba kundagiriza kwesobola okusindikira ssente nga olijjajja ofuna bali jja musala kitono.
Nze gye ndi niwe vuyonka, era ikeera wale wansi akapande akabulo idda akabona.
Iwe ni Water ID, ng'ebyo ebizibu byonna 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 Wave Mobile Money ebimalanga. Eno n'enkola empyaka ey'okuweereza n'okufuna essente mu bwangu obw'ekitalo. We wandise n'indagamuntu yo, omukwira kwesa passport yo, ate iwe refugee, kwesa refugee card yo, osobola n'okwesa wave card yaife ku simu card yonna yonna. Ate nga tukubako ekitundu kirala kyonka ku buli kikumi, okugeza bw'oba towereza mutwalo mulamba tukusalako ensu kikumi kyonka. Ate bw'oba tolikuweereza emitwalo ikumi twakusalako ensu lukumi. Ate bw'oba olikuweereza essente edisika miliyoni 8.25 awo tukusalako ensu mutwalo 8.15 donka. Edukira nti okutaayo n'okutoolayo essente kwa bwereere. Kozesa Wave Mobile Money okusasula bill d'amasannyalaze, amaadi, DSTV, okusasula school fees w'abaana bo n'ebindi ebigwamu ekiruboti n'ebyo ku bwereere. Okumana ebisingawo oba okuyigula account ni Wave Mobile Money tukubira ku isimu etali ya kutasulira 0800 030 0 mukaga ina. Wave Mobile Money esentedo divadido. Wave Mobile Money ekolera wansi w'amateeka ga Bank of Uganda.
Omutwe gukuluma, musujja oba amaguru giga kuluma, owulira omuliro mu mubiri gwo nga weebase ekiro, oba nnyingo ze zikuluma, nywa eddagala lya Chocomel lyongera amaanyi embaserikale b'omubiri gwo, balwanyisa endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okukosa obulamu bwo. Chocomel yakakasibwa National Drug Authority. Amwetaaze musange mu famasi ne mu maduka agatunda eddagala mu ggwanga lyonna. Ate gwe aluma amannyo ng'oliisa ludda lumu, bussaayo ekyokya oba ekinyogoga nga gasannyalala amannyo agaago oba agalimu ebituli ebibuna ebiruma nga bw'osenya bivaamu olusaayisaayi oba okuwunya akamwa, senyesa nana habu mouthwash tojja kwejjusa. Era weewala abafeere tebakuguza kkapa mu kkutiya ng'okayita akamyu. Kakasa nti ogula nana tebakuguza ekifaanana nana. Eddagala Chocomel Habu Medicine ne nana habu mouthwash lyonna lyakakasibwa National Drug Authority era lisanga mu zifamasi ne mu maduka gonna agatunda eddagala wano mu ggwanga.
Nekagwira wo betting anekagwira wo ku website yabwe yakagwira.org bwe wanguli emuruki mpira wish buli mwezi boda boda buli wiki ate nebirabo birala bingi nnyo. Okuwangula genda ku website kagwira.org genda wali bet ozanye ku game yonna eri ku website oluyingira mukazanya ko kuwangula. Kagwira wo erungamizibwa National Lotteries and Gaming Board. Enkola n'okugakulisa obigobererwa azanyiwa bali wagulu emyaka 25.
Kumulirano, wali wa madi agate ngaime, nebi fensiri we dalulira, uruo ningo mana, njeriyo musudogo ete sete soku lumba. Ae totia, waire chiri chitio, bakule teri mwami vaki soku tangiro musuda gwensiri. Emiaka miinjine inuma, musuda gwensiri, guvaire chabula vei neriyo vula mwobu abana, abali wansuwe miaka etanu. Gachino ni chivanafuya, no kutovula mwobu iwe kubonkenke. Wabula governmenti, ekule teri nkola, ejo kwe ya ambisivo kutangiro musuda gwensiri. Erango kuchinga kuno, kujakuba kwa dozi na, eriyo mwano we miezi omukaga emiezi omusanvu emiezi omunana ne miezi 18 eroterera bila ntiritangira abantu musuda gwensiri ngakote nendo ile dindi kamala dina muita bulikuchinga kwa muga chalira ko igengeza eri kulira ino luna ko olwalero mwami vakisa wabwerere mukalamu atenga mwete FTF kutangira omwana wo musuda gwensiri mukagwa oneta ba mukulwani so musuda gwensiri ngakote no kumala yo dozi ina okumana ebi ulawo kubira kwa aba ministry yebyobulamu ngobita ku 0800 000 000
obubaka buno bukutuusibwako Busoga Health Forum walala n'ekitongole ky'ebyobulamu NIPATH.
Tuye shawa. Netuwa kede chatrese olwalero njagala wekanye. Wabulanga kumurundi guno. Tule kede mugo kwa program. Ensi eno. Program bingwa. Yesa sage. Juba deto ulizizangako. Muganda wange. Ngeri kumpe waza chenda. Katunyese mukaga. Busoga wanu. Nagamba. Tibusoga wanu yeredi yesinga. Mu East Central. No kwe tolerance yona. Anti mutufuna kumutimbagano. Ania wakana. Neba kulekeza bingwa. Namige atude musho. Leste tuta. Na kapachi onowe mwogela konzi kakana kubawa ansasa geboji ugenda kuulira sawa nya paka mukaga obotu unize akaladio ngaba soga yomukeda baba oida kuulira ekole buwa kufaku mande paka wakuna ngatuli oko tutele dendende akubagulizako ya gara wambazi mutai duka ambilo kwa takaladio ulirizira kusimu uliwa mumotoka abali ku internet mjei obufuanga kuruno tugenda kuiga tugenda kusanyuka atono kaguje omudyo kila ilio na jazata bala sasage leste tuta nanteza nakapachu kuchenda akatonyeze mukaga Busoga wanu nzengeza kutuninga muka mama nkumire wa
eno yesawa mulindwa eya program enseno jova dolindi dokumala kasera mwetulide bizibu byabantu okusomwezi bakubayitamu
ano yasinzira nagamba usinzira ngabo enda bembera bweri bakasize kubana bangi ngabayingide senior Tusobola kufuna seche zinabatwala mu maso n'emisomo.
Ennaku tawuliziganyako emyezi gumu kwa ebiri nalinga muwulira
okwerabirwa
ewakale lukyalina gwe tubeerawo naye tekikyalina kyakulya aye sikyalina wembeera kati abantu bonna bembeera nabo banneetamwa saba oba owulira maamako
mawuisisinakapaco okuva essaawa nnya paka mukago gw'emisana wano ku mwoyo gwa Busoga tuula akulojjere enseeno
Chenda katoleza mukaga
Kulino mukazi mulungi enyumba mwazimba Ebizibu muba mubisangawa Ngamulina ulichetagisa Nebonyumiza tubatumanyo tukudalira Na yekuchongambye kakasiza Abantu balina gazi wagageja Murwana nokurwana
Talavankana Eranga mani Tumoga kacha ya gara watu chaba Negomba ngampeo Kumbe musula fuyole kimama Banna fewe tuwe sinisa Umu kwano kwa bakwamu
kusinga sente na emirembe kusinga ko
muli kadde kuyumba gamba kagatama
yekumirwano
mamafuke mbozi ababana bachi basubira siwe chirire damu chuse na umukwano kwa kuyumba kwa bakumurembe
chenda katoneza mukaga usoga one FM umoyo gwa usoga
Amaka omutagwa ruyombo tegawa kumulamu abwati omunange haji ya runa mbiru wa gambie. Agame mula wa mayumba kunyirira. Aba njige mija muita emirembe kumbe.
Givizibu muba mubisanga wa. Ngamuli na ulicheta gisa. Nebo unyumiza tuba tumanyo tukudalira. Na ye kuchonga mbie kakasisa. Aba ntuba inagazi wa gageja. Murwana no.
Ulira kwa wano ulira.
Nalimani mpomo gaga talavankana. Eranga mani jomo gaga chaya gara watu chaba. Negomba ngampeo kumbe msula fuyore kimama. Bana febe tuesi nisa umukwano kwa wakwamu. Kusinga sente na emirembe kusinga ko
muli kadde kuyumba gamba kagatama
yekumirwano
mamafuke mbozi ababana bachi basubira siwe chirire damu chuse na umukwano kwa kuyumba kwa bakumurembe
Chala
Omuta wabasajja chitiwa
Chibale tero kweta mwana
Nukuda waka mulia vajia Katiba sula mugaraji
Utuza motoka
Bituja motoka Nakera nekaza Mula boku njirira
Bwasibia matai
Mula mama yumba
Kumba bagasulamu bulikadde basiba bakaba. Bwe bavaawo baba ku mbirigo. Ekibagatta Joani lwakubadda ku ssomero.
Omukozi amazzi yateekayo.
Nabo bumataringa.
Nabo bumataringa.
Bitama obufumbo butama munange bamwise Haji Haruna Mbiru bwacho bwagambye timulaba mayumba kunyirira ke kayimba mulaba mayumba kunyirira ne mugesi misasi manyi banange chi Nigeria simanyo mwana bamuzimbira sebe oyinza kweganga ali musubye sanyu lyali ngabagalana ngabasinika Subire muuliriza Muiga Yes, munange kekasera mwasa mtia malunja batuliriza mwabale kwanga matemo tumbude. Olina kuruwa lero tulimwezi guno gwa September. Erena kuzo mwezi tezigenze wala nyo kuiseke na kumakumi abiri goka. Mwasa mtia malunja batuliriza. Mwabale jonaje mtu sako engalo. Yenze muzukuru wa muyo dintude wano kurama ngatebio na bitambula bulunji nyo. Akaimba kanu munange kaibu uliriza bafumbo. Waga mantia umo mkozi ya teka ya mazi. Ate olunajiranga mkwata kubere ngonyiga. Banange tuko nyo abantu bano ne tulera biro kubanyiganyigako agamba ntino gye bakolera oluusi baba kuba ebikonde oluusi emotoka nemu kuba kuba yenna na komongo omugongo guluma nagamna inkwata ako wanonga anze nkoye nawo amanda gakuwubye nawo amatoke mkatala bakazo weda bakulekanya owatirono owatirolyo wat banangi omulembeze simanyi bwe tunabikwasaganya eno obufumbo obwagala eno omusajja omwagala kyokka ne sente
manyi tumugaga kyayagala watu kyaba
fe twegombanga mpeo
kumbe musula fuyoleke mama
banna fe be twesimisa
omukwano gwabagwamu
asinga sente naye mirembe musingako
mamulikadde kuyumba
Mamufu kembozi
Ababana machiwa subira siwe chirine damu chuse Na umu kwanu kuku yomba guava kumurembe Kula mama yumba kunyira jemuite mirembe nita Kumba waka sulamu mbunikaje babena bayumba Eye sanyu balifuna wali uwa genyi Amazi
amakao mutagwa mkaya na bulisawa nga musiko mugu wa munange tegaba kumulamwa Haji Haruna akayimba bwatyo bwagambye era njagala kutumirako abafumbo mwena nga mubera mutambulira mu motokemo nenga muve kanga mama nyabo omumwa ba traffic ababa ibiriza kukuboboka beba baletira okwogera loina driving permit ebyo nenga muchala wange mukwano gwange omumwa ogutadde munyindo gubula kuita munyindo gugwa guli mukyenyi o seres nomwami a seres temwenyega neba yabali mu taxi nenge ebirowozo neba tuka nokukuyisa wogenda chichiba nanga wakamwafula wochi mulwana muyomba bufumbo chobo abana abato mubawadde kifana nchiba nange do bufumbo lyalinga sanyo nakwesigangana what happened. What went wrong? Buzibu chiba nange. Embere liwe na kuzino. Abantu obutamanyanti okusonyi wajekuli. Kunsite kuli malaika. Muno wasobya. Ngo musonyi wango chivako. Atato chifula luhimba. Bigwe mutandike peje mpya. Bikulo olupapulo lulala. Na yene muyomba anga. Ne mweswaza. Ne mulwana. Ne mwewe mula. Ne mwerangira. Abana bimwazala. Waluo mwane ya gama. Nze ngenda kufubo kulanga. Fumbira kumiaka ansambu. Nze ngenda fumbira kumiaka ansambu. Engeri mbufumbo jo wali okubona abona. Nebye tuulira. Ngenda fumbira kumiaka ansambu. Mboneboneko emiaka etano. Mbumalemfe. Mbumalafu na ubipresha bye yefile. Ulide eyo gye mwatwala kigambo obufumbo. Mutaddewo embeera nti obufumbo tewakyaliwo sanyu temuli suubi tewali future. Mu straightening, just mu making things straight. Bana Uganda bannange. Eyo si enkola. That is not the way to go. Naddala fa abakaddiye abakuze mu myaka fecha kulabirako okusinga. Tusobolo kwa gazi sabato, jitulaga. Bukolo omulimu obulungi nga guno ogwa radio. Olaba kati buli omu ayagala kubeera nakapachu. Buli omu ayagala kubeera nakapachu. Nze njagala kola ku radio, njagala kubeera nga nakapachu. Njagala kola ku TV, njagala kubeera nga Franka Walusimbi. Njagala kubeera bwenti, njagala kubeera nga Gundi. Njagala kola bwenti, kasito oba dokta. Njagala kubeera nga dokta Gundi, alongoosa bulungi. Njagala kubeera omulimu omulungi buli lw'ogukola n'ogunyiriza. Ogwagazisa abalabi. Kati n'abafumbo bwe batyo. Gye munaakoma okuyombanga. Njagala kuyozaayoza mukyala Sebadduka n'omwami. Mwe bali kumagana. Muzeyi padde buyondo n'omukyala. Emyaka 5 nga muli wamu. Mukyala Sebadduka basazeewo n'omukuba empeta. Egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Kuliva Ben. Kigenda kuba kikambwe ennyo. Kigenda kutokota si kisaanikire. Eyembaga simanyi oba eneggwa. Naye gwe ky'oba omanya wetuli nnyo don't worry. Abagenda mu meeting tubasaba bannange temugendayo kulaba baserebu na mugende nga mugenze kusonda. Abamu bagende eyo bannange nedda bannange tusaba tugende oteekamu amaanyi oteekamu kasente n'oteekamu amagezi n'oteekamu. So tubasaba okuteekamu ebirowoozo ebinaatukolera. Bannaffe aba Baroni and Sons bagamba nti nno bakola obuuma obusiika emberenge. Bagamba nti buno obuuma obusiika emberenge bwe bwasinga n'okubeera ng'ate. Oyangambye tamulaba. Baroni and Sons bakola obuuma obusiika emberenge. Anti wuuyo mugende naye. Bakola obuuma obusiika emberenge. Waliwo bagamye Baroni yagambye nti ekimu ku bisinza okumugaggawaza. Bwe buuma mwamulabye jjo ku Mama TV ekiro. Mwamulabye jjo ku Mama TV ekiro. Baroni, no mugenyi gwe twabadde na ejjo, yasesezze gwanga, yagenda musabo, musabo w'ekinansi n'amukwatirayo, n'amurepinga, n'amufunyisa olubuto, naye mbu n'afa kisiri, n'agamba bannange wano bwengeza n'ennyega. Mbu kyokka ng'eno olubuto olunuma ng'endo genda, mmala okuzaala omwana, okutuuka mu ssabo gye bampeera olubuto nga n'omusamize yafa. Samanya jeba bannange abakazi tuyina ebizibu. So tosubwanga program eyo ebeera ku Mama TV buli lunaku mande paka rakuna ku sawa 2 ezokumacha paka sawa 2 ezokumacha paka sawa 4 ezekiro. So nkwaniriza nnyo mukulikeyo nnyo jjo gye mwabadde bananyini masimu ago mugajjeeko tusobole okutambuza program. So wetwamaliriza program yoyo mchalo munyarwanda ate ne tubanga twachaziza baroni yagambye ntino teri kunyoma mirimu. Ye yatandika nga asika mberenge. Obumo obusika mberenge era bwatyo n'atonerayo n'omukyala eyabadde mu programu eyo yabadde ali stack nga talina waakulaga, talina waabeera. Oyo mujeke essimu, please switch them off. Baroni yatukoze bulungi nti yawadde omukyalo oyo akuumaka emberenge kubanga yabadde stack ng'anoonya mulimu tetulina n'agamba nedda. Kururu omchala nakapachu, omchalo ono kamutonere akuma akemberengi. Raba genda kaleta kuruo kubiriru wa wiki eja, tukamutonere nga TV yona iraba. Webali nyo Mwami Baroni and Sons, webali nyo, webali redala kudizanga kuba wagizi bange. Noro ensongeyo, Baroni akutegeza tino obumo wa bachala. Okakwata nukateka kusomero ya primary, noteka mukatale, trading center, kasi kemberenge.